your keys, cause bigger than
me. Me your keys, babe.
Mopa.
Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Oh, barua yako mpenzi nimeandika ikufikie. Message yako mpenzi. Oh, message yako mpenzi nimeandika ikufikie. Barua yako mpenzi.
Maisha geto natoka simpia tamya. Narudi mikono mitu kwanda nipoke. Ananipa mabusu maba na njazia. Dua zake kutu kwa moda na niyombe.
Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje? Itakwaje? Itakwaje? Mimi bila yeye nitawezaje? Itakwaje? Itakwaje? Geto tumepanga kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasonga chagarika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinde? Itakwaje? Itakwaje? Oh,
baby ngoja tuambie vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi hapo sasa, vipi wivu mnaona nyinyi?
Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraka. Letu saba liko laja. Kuna muda tunagombana, asira mbaka tunablokiana. Kuna muda tunanuniana, doma pezi mbusa sejo tunarudiana.
Pesa magari vile msaralia, hakunitupa sababu tuliwekania.
Macho alifunga pazia, akaridhika daga wakulumagia. Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje? Itakwaje? Itakwaje? Mimi bila yeye nitaweza? Itakwaje? Itakwaje? Geto tumepanga kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasonga chagarika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje? 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 Mimi bila yeye nitashinde? Itakwaje? Itakwaje?
Allow me to introduce my name. This is when I was boy classic, aka Opa. We started from the bottom. Let's enjoy our life, baby. There is no you without me. There is no me without you. I love you till I die.
Comic Slicer.